Toyo Studio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Mamadou Ouattara to bogi jandiga fandu hala Mamadou Sama Siko jom nyali sakrabe hediwe. Hippoji ngada di sika so bamben bankas e bla mbari barmini sambini dunno bonandaji kewdi hen beddorto famule journal meden. Bangal tongane Nations Unies do Mali Antonio Guterres ndar lam kobe be ben yawinde golle wattitigol lam. Le lewru lamadandu rewbe hewben na ikiton defungaji ben kessi do réseaux sociaux di kabar mudun nafisane yogabe e mabbe yo e le yewtere meddan na dossier de la semaine di ngun sembe kabar jamen hande kikiri alkamsari sappo e tati avril 2023 bismillah sakra le ndero yontere nde resultat ma wiide bonandaji ngada matu bankas sikaso ebla di sambini dun maybe e barmi dun sadi sambini maybe e barmube o chamali dun le bindi mabbe nyande 10 avril 2023 memi hala yimbe tato ben heddibe le fufusgol bomboje irade adam amadou haydara wonko habani en kedana fastango umar wagol
le balir leedni lamu sikaso post ngon nokuno dirtede herema kono yimbe le joyen kaborde kanyen nanni ton jamma alkamisar jabbinonde dun lati sababu so yimbe idon keddile hen police goto anali hen goddo kasen du barmi wombe to humunibe kabaru denago be kolliti wiide cagal be golli golle mabbe o be ciumi poste douanien kanyen police ngabe wombe ton le wudle ndi wama yimbe le joyen kaborde kanyen nanni nokko noddirteda sagaren idon le commune sege cercle bankasi alal bar jabbinonde goto barmi le hen le on do nyaloma goto wakkat sappo enay yamde yimbe le joyen kabor yama nanni nokko noddirteda jan wa koro dum wada nokko no dirteda sagaren tondu yimbe len joyon keddi hen le jamma talatar jabbinonde du wiama yimbe le joyen kaborde kanyi en nanni poste gondo nokko no dirteda blan le datol segungol be ciumi ton mobile gotel yido bonanda jan gonde wadde wakande fedde nations jini debno data ochande holiti wiide bombo jirte dan gonde wadde kasaraji sane le leedi meden di le tongal na mabbe de jaltini e mbi ko yaati yimbe le chapantaton keddi le hen chapande jottome en jago yon barmi hen
to bankastun dido hipngoji di ben imina hakila jamar nde sambini dun egingol yimbe le hewbe dun no holitiri ben no sedike neddo goto gellel jan oykoro ka o indo jabaaji indede den no dar lam ko be faande tikinde kumol yalla den aguna hewte e nuko kedanna ko hali du fostango alcisi
dans la commune de Ségué précisément
les communes Ségué do lengeni nodirteni jam wakolo le wattu no be pidan no jabe dene fay goto wala lengeni so wana rewbe worbe fu narti hore mu en ngeni wondi nodirteni saare fay goto wala tondu le ondo wakati ngeni yimbe mudum fu wana wondi nartu do hore mu lewru woni hakune amem e ndungu mide nada kanan kobe leedi amen di wada imadaraji yalla e keba faaba deni be juina kan goto Ségué do yalla be keba hunchande hore denago amen yalla mide keba yaade hajuji
amrema ali anou besoin
sakira be tout haklaji mo du kabar ñon ba nga be am Facebook et Twitter bangal kabaru denagu le leedi malini ben gartal arande wala hitan 2003 wada ma ben alkamsari hande bamako do denno le gal do kartal dati dabreji lenna ma bangal hejo gulleji 2022 2024 denno dum hultama dum yimbe lamu denno yimbe le ben fedda mudun juinama kanko general division Abdoulaye Coulibaly goto yimbe le ben onde do fedde de wonko hanni Moussa Mali Sissoko kedana fostango Umar Waygalou.
On avait deux communications.
Mais on dit yaltinde tati didi konairi bangal hokkude kabaruji. Min paminan jamare nde pelle de min gonde juinde wattu jono konairi bangal denagu. De do pelle min juini dulle commune ngaji di kanye le resort ngaji di. Imadraji di min kani waddi le ko warta ko no pelle de kani juini red le resort ngaji kisi kanye commune ngaji kisi di. Hejoji di min daddi dum bamde hitane 2022 yottal hitane 2024. Min gadi no batu to seguto min gidino e lamu ko wonbe tonbe. Dati di min kanu ngud le hitan 2023 le ko warta ko du yimbe la men garan yaade to gawoto fami pammi ne yimbe le wonbe tonbe yellan tawe do dido da ci min gonde yaltinte nyaama hande no
mise en œuvre de cette stratégie
onu ben yetti sanne ko golla ko bangal yotanguji politika ko e nuule gollirde denno wada dum hultama le tongande mabbe kala libi tati nyande 30 sapugo avril leedi malindi ben weltanke sanne o do ben de do kado anya feddende kagnon kanko secrétaire général nations unies nandara lam ko be transon be yawnde golle waltitingol lamu kanko dramon maga wonko hebane ke do fa sangal sisi
2023 warfa lato hitane ne imma daraji kewdi han wadale leddi Mali ni non holitiri wede kanko Antonio Guterres secrétaire général le fed des nations unies ne lebi mako kanako be lamu hakkunejo on wondi wadde imma daraji kewdi bangal latol gol golleji lamu hakkunejo o han yarde ko holitiri wede juingol fed des agne didugol lamorde kesse leedi ni fayetto waytigol tobbe yogaji pawide landingol woteji di yo yoga e dido imma daraji kan yettede tawede majjum fu kanko Antonio Guterres ka holitiri wede nimsi sanne ko golleji yogaji tanni koyde de hakkune golleji tannudi koyde di ana landingol referendum o juingol kejabe fedde agne le region ngaji din dido golleji ne o holiti wiide yo wajibi yala leedi amendi ana he wartude le wisariya ambassadeur jodido inde leedi Mali le fedde nations unies o holiti wiide kanankobe lamu hakkunejo o ana wondi wadde imma daraji di wayfu yala leedi amendi ana heba heedintinede no labiri tawadu homa fu koyde mudum ana he isa kon furu nardi bebe muyana dum em o nardi golleji di beledi amendi du jokito ima daraji de wondi wadde fafa bo lindi
ben banque bi wadde to mbira nyalmini edi energy di mali woni edm milliarduji chapandi nay milliarduji joy sefa denno bangal mudu sente holti wiide ana han al nyande al barane do woni kenyan denno yalla ande dum do na hasindina hani horgol lode bangal mudun to edm sa denno dum do hultama wattumo le nukuji leedi ndi ben kurangaji na tajatan yotre meden lulirnde dossier de la semaine miman hala hande defu ngaditidi de réseaux sociaux ngaji di rewbe worbe fufu ben ané kabar mudun denno buru fufu odo lewru ndudo lewru korka denno jamarde buru fufu kambe rewbe be na hinni dido video di sanne yobe hulti wida na nafa be wattum wobbe wi kambe kay nobe pamiri fufu suko be nafata ko be defata ko latta ko fi sagu mabbe kanko astra jara hawnti dum fufu wonko hebani kedo fo sango alcice e umar wegaru
nisla de fluidie am sega min dinga sunti kala wuma abi fanga di moma
do kongol madame tumbia awa no dirtedo do helloji beme ande to ismail kidi don jong o defo o mo halta e video ngaji do beme ande to urufu do tiktok hono defu wadirte o mo halta na men du hoto o hebi hakille wadde video ngaji defu di yopata do beme ande to
tout temps je poste
wakade fu so mi de defa mi wattan dun le beme ande to wattan dun le statia whatsapp yimbe be an lando kam yelo no defu gol angol wurdi tiagal mo de ngad no compte facebook yimbe le hewbe do golla golle o nyalawma hande do ka be dunki wadde honno ngorru min no
madame dumbia awa holiti wiide watu korkar mo mi golle mudum o yimbe le hewbe woni ewobe video ngaji mako di beydaade dundu o holiti wiide le video ngaji de watta so yopado beme ande to o mo haltana jamande hono watta fa defa nyanduji beldi do watto joodi mako do yewje kulantiriji yogaji de yimbe le be wawi nawtorade de fuji mudum
arande
fandelna berde yimbe le wondube am baraba rewbe kanye ko nande mudum dum wadi sumi holla nyamduji di wakati mi sotta dum ujnay di na ujnay tete wonko ciotamle hen ujnere du do latifu wonko kebami li
odo hakkile mo hebi wadde video ngaji do defu di o yopata do beme ande to ka rewbe le fayeto sukabe rewbe le hewbe ande kayfa bamako ka yetti dum sanne sabile wi mabbe dum latike sababu e juude mabbe andande si defuji kewdi goddi fayso saatu so be nyemmini ko o watta ko ka be kebata ko be tawtata ko
avon on fe kayam
do kayo nyamduji kewdi amle nokko ko jinnomu defante goram mi heba wodi dido nyamduji sina jomi dun le beme ande to mi fuddi wodi nyamduji dido dum faabe kimi sanne do kaydo mimmi defo ko heewi misal pizza kanya ko nande mudun mi jeewino dum le beme ande to kam heba defude hono jidirmi no gato non dum gasay fi
malheureusement ni tamanya
nokule godde to reso internet wala hono tombok tu sukabe rewbe gombe tumbe kanyu en ka holiti wiide ana tiide juude mu en sanne andude sin de fuji goddi do beme ande to
ici a tambok tu ya pa la bonne connexion
wala imbawa jewdi dum le beme ande to sina wakati so min jewdum le statine do tan mi do wondi e wadde abonné do page ngaji yimbe le defobe dum faabi ki gam sanne mi wakande gonno bomo ko donde ko yawano le beme ande to sanne ka ila garmi do tumbutu do reso o wala mi heba jewde le beme ande
j'ai pas la chance de suivre les lives
hande de fulati ke gajaati hakune yimbe andam be dum holiti wiide so andi ko dentinta ele defuma sika fu wala hem nyandu nu defata andu welam sanne
saka ben pambi do katene kabaru jama hande mi citino tan o sa ta do bembel amen 3 double positif tamni po ogma no don biamu 3322 cede yotrame de magazine yetere meɗen magasin hannde ana yowi dow kabaru sukaɓe noon magtule zamfa ndenno le kabaru sukaɓe boli ɗum woni holtan wiide ko ɓuuri ñaaji sappo yon ɓeɗo sukaɓe ana le boli maliga ndenno ɗon holtiri gollitan humaniide kabaru sukaɓe e galle kabaru ben suuli ben laddo jaati sugulla pelle kewɗe ndenno le oɗo alahaali woni ko kawrital ben ñalloma hertanago sukaɓe boli yambinama hikka e 2023 ɗum waɗi ñalli alalbare ƴaɓɓine nde ndenno sisli o yo huccande hoore nde nago ɓeɗo sukaɓe gonɓe le boli kalifa goyta wonko heɓanene kadi fasango min e Ali Sisi yo en kirio jaam bamkoɗo sukaɓe hewɓe ana le boli eɓe taki ley lumoji e ɗati mawɗiɗi min jiide goto ɓeɗo sukaɓe to dende bamko kura yesso fe goto ɓoyi ko yalti le galle ka noon wonko anni wadde e le ko warata ko
min gatta fewi hunde bangue yiteɗo tan min jooɗi miɗa yaaha mi yiiloyono mi yalti école abba am sinonno kena fiyano kam ilanne mi wirfaki to ɗum bangue yite nge min mbalta mi yiɗa jande inna an wala ɗo miɗa yiɗi latade donno mobi
ka noon yogaɓe ɓeɗo sukaɓe na juuɗe pelle darniɗe kabaru muɗum to sigi toon caritas na darani ko ɓadi capanɗe nayon sukaɓe banggal heƴomaɓe golle haybugol cukaku keɗɗanna yogaɓe ɓeɗo sukaɓe ɓe
chude cour
coro échangeur o ɓe tawi kam jamma soɓe naɓi kam le centre o mi yiɗano janggude feewi goto e saraɓe am ɓe hanni ɗum inna am o wi omo hani haybude kam pato o yoppa kam mi yiloroni tan balɗe ɗiɗi caggal muɗum ɓe naɓi kam le centre o tum ɓe landiki kam hoɗum woni ko jimmi wadde mbimɓe min kam ñuuli ɓurani
rewi moko nafa
remi tangara woni horojo ngo heƴo caritas e wima ko fanda muɗum yo haybude sukaɓe ɓe fewde faratiji e kañum ɗumno birude ɓe
ko heewi hen fuu sukaɓe duuɓi muɗum fuɗɗata jeegon yahde sappo e jetti mi bisminta ɗo sukaɓe gonɓe le boli sukaɓe janggoɓe duɗal sukaɓe majjuɓe na ɗum sukaɓe jeddoɓe saria centre ngaji ɗiɗi min jogui goto oto min keɗotoɓe goɗɗo oto ɓe mbalta foyer to ɓe mbawi heddade to fano ɓe tiloyi jande koɓe jangguinteko mbiɗa jogui ɗo sukaɓe jokkoɓe gaɗoɓe si jandeji fuu ele golle ko tawa
fou
alkadara sukaɓe gonɓe le boli e leydi ndi na ɓembi sanne suudu bartudu sukaɓe mali ewi hoore jo o imran ak mohammed imadraji na gondi waɗede yalla ɓeɗo sukaɓe na huccine hoore e le ko warata ko
miɗen gondi jokkitade e imadraji amen ɗi yalla dabareji ana heeɓa fihede fewde majjum saabi ɓeɗo sukaɓeɓe ana farati sanne miɗen narda saraɓeɓe wattana hakkille sukaɓeɓe miɗen narda gouvernement oɗum jokkito e imadraji ɗi wondi wadde ɗi yalla iɗum heeɓa ɓuytede
faratiji ɗi ɓeɗo sukaɓe boli gooni muɗum yo hono ñawuji nawturde ɓe e golle e sifaji goɗɗi torraji kanko sosologue yida dial holti wiide ana hani laamu koɓɓe gartan hakkille o kabaru muɗum
sukaɓe taweteɓe le boli fuɗɗoɗo majjum ni gorigal fuɗɗiɗo kimo goɗɗum saabi ɗo lattimo jagorgal keɓigal kaali yimɓe heɓa natte ɓe gana fe gori faa joni min ɗum watta somi ƴiwa saraɓe tan mbawa laamu tan wawa ana kokkodire juuɗe laamu o daro darde mum saraɓe daro darde mum fati laamu o haɗa tan laamu o ƴeewa moƴƴina cuuɗi janguir ko sukaɓe ekkintinte golleji ekkinti tan golle mbawi ɗum e kokke koɓe golla kollegol laawol no ɗum jokka saabi so laamu haaɗi tan wi fe gorko daroɗo e laawi ɗum nanɗo ɗo wisidiri e naggal lawol gongol ɓe mbawi fe yahde ko tonto yimɓe golle ɓe ɗon marfe ko kaɓa e leydi maɓɓe ɓe mbara yimɓe aldane sare mum
tawani Yousouf Bagayogo hoorejo gollidal humaninde sukaɓe galle holti wiide won dabareji gonduɗe amede yalla biltude kabaru muɗum
e leydi amen ndi won politique momi itti kaybo sukaɓe momi gondi waddude goldiɓɓe amen immadaraji kewɗi miɗe anni ɓantude yoga e ɓeɗo sukaɓe fami gatta ɗum en golle yalla ɓe iwale boli ɗi na ɗum mi janguinaɓe si jandeji pawiɗe golleji fuu gonɗi to rewɓe ana hakkude maɓɓe worɓe ɗum ana hakkude maɓɓe
kanko Bagayogo o miccitini wiide ko ɓuuri hewde sukaɓe gonɓe le boli ɓe yo iwɓe e galle talka en ma dum déplacé en sato ɗum yo talibaɓe